atimsafi.com.
Kusherekea bila we, uoni jichanga japo alitembeze, upate japo kakeki unirete mama. Na wendo unifunza lipesuli baya, na wendo nikikosea kunieka sawa, na wendo unijuza binadamu hawa. Kama mama yangu ungetangulia, ungebaki duniani uishi na mima ilia. Kweli kuwa uyaoni nimekuwa naona dunia, sometime mtu mzima kika mwenye ndalia, inaisi dunia zima kuna kuni urumia. Zaidi ya wewe mama, na wendo mene acha mapema, nikabaki mwenyewe msada sina. Kira mtu na mwana etu kwa mejiga. Dear mama, pray for me. Dear mama, I pray for you. Dear mama, pray for me. Dear mama, I pray for you. Let me say, Lordy, 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 let me say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy. Dear mama, pray for me. Wakaona sitofa, sionekane mka, kachukura kwenye mita, ona asifa kafa. Yote mipango ya jam, waloniona chokora, wakiniona pipi star. Amini mtu siyo nyau, mtu kufu na mazabau, mtu kutu kachisa au, mtu kitu angarau. Kina tina na kina fau, kama sina na kuwa chau, na kuchina kwa madau, sosi sina no pirau. Kina tina na kina fau, na kuchina kwa madau. Kama sina mama, kama kufo sina pamba na shokima, nipate sumetu wa bimta shura lepema. Na kwenye msiki mwana ona jina, na firiziki ndofi na ungozana. Mama hira umziki unachuki sana, bila kisa chuki na kurogana. Kosara kukuiti wangani andama, wanani pangia tume wanizime mazima. Wanataka nirute bush, mziki ukinishita na misirute bush. Nasema na kasa na chichira ta, wanataka nirute bush, mziki ukinishita na misirute bush. Na misirute
I'm not afraid to
Kuangwa makali kutoka kwa dachimsafi.com.